Square Music.
Wako upendo nikope, nilegeze macho, nilewe adikope. Wenzio, wenzio, nakutazama kio. Baby no, baby no, usitamani nisho.
Kaweka, nikizongusha.
Kaweka,
nikiinuka.
Kaweka,
kalivyo na mizuka.
Kaweka,
ase mama ya.
Kaweka,
nikibinuka.
Kaweka,
na ipukuta.
Kaweka
maka kwa ukuta.
Kaweka
ipeleke adiboda, ikinasia irudishe Rugoba. Na maungu amenoga, iroja shoka mama unakoga.
Ola chenchi siba, chenchi siba, nima nime kabisa masima. Ola nitwe fata, nitwe fata, adiva chini leo na vichuma.
Ya solo, nipapase kama solo.
Nikizungusha.
Kaweka,
nikiinuka.
Kaweka,
kalivyo na mizuka.
Kaweka,
ase mama ye.
Kaweka,
nikibinuka.
Kaweka,
panaipukuta.
Kaweka,
maka kwa ukuta.
Kaweka,
sasa 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 sasa.
Irudishe kabisa kwa gamba, tuwekwe kimnani. Fikiche toe na maganda, upe maruani.
Zambatie ngate, avumabia taki kote. Nambamatie ngamate, avumabia kote kote.
Mario sheri, gari limezima kona. Hadithi uongo na kweli, ili niweze kupona.
Asa niko kote mbaka chama, chutama nione ma cinema. Na kula kuku na mchama, unola paka chongo la kutegenya.
Kaweka,
nikizungusha.
Kaweka,
nikiinuka.
Kaweka,
kalivyo na mizuka.
Kaweka,
ase mama ye.
Kaweka,
nikibinuka.
Kaweka,
kana ipukuta.
Kaweka,
maka kwa ukuta.